Radio Hijugi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro zino munsi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva muri mu Rwanda ku isi yose turi live kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya Facebook yacu Instagram na YouTube ni vewa radio yacu
Muri isanga ni kiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ku munsi wa kane w'indwi iheze ya makungu yarahimbaje umunsi wo kwiyamiriza umuco wo guca ibihimba vy'irondoka bifasha umufasoni canke umwigeme kwishima kuryoherwa igihe ariko ararangura amabanga y'abubatse mu Gifaransa bavyita mutilation genitale ishami rya ONU igitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo ritangaza ko abapfasoni baharugwa amamiliyoni amajana abiri bakomoka mu bihugu bigera kuri mirongo itatu ku mugabane wa Afrika na Aziya bakorewe uwo mugirwa iryo shamwe ryemeza ko unafise n'ingaruka mbi ku magara y'abapfasoni n'abigeme babikoregwa hambavu yo mugigwa udashigikiwe harundi uvugwa mu karere k'iyaga bigari witwa uguca imyeyo ukoregwa abana babigeme aho uyu utandukaniye n'uwa mbere nuko ivyo ko guca umweyo ababishigikira bemeza ko iyo umwigeme canke umupfasoni awukorewe bituma arangura amabanga yabubatse neza uwo mugigwa ukogwa gute hari ingaruka uba ugira kuba ukorerwa utwo turazo ni tumwe mutwo tugiye guca ijya nino mu kiganiro muri isanga cuno munsi twabatumiriye mu mupfasoni dativa mu Kamana abanshi bamwita Shangazi dativa ugukora ivyo mwuga yabitoranye nk'umwuga ivyo guca umwe yabitoranye nk'umwuga asanzwe afasha kandi abubatse baba abapfasoni canke abashinga ntaye bafise ibazo bijanye no kurangura amabanga yabubatse dativa mu Kamana ikaze ku ijwi Amerika kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga
yego murakoze cyane
akabazo ka mbere ako kazina kashangazi ukitwa bivanye n'ivyo ukora canke kuko abasenge b'abantu kera barabigisha bitandukanye abigeme bagiye kubaka iyo bagiye kuja mu ngo zavyo hari isano bifitaniye n'uwo mwuga wawe n'iryo zina shangazi
yego isano birahari undi shangazi umutoke cyangwa se mu bihe bya kera yari umuntu ukomeye cyane yari umuntu ufite umumaro yari umuntu w'umujyanama ku bakobwa bagiye gusaka rero ibyo bizina ni uko nguko ryagiye kwisanganisha n'isangazi kubera ko abantu benshi banisangagamo abakobwa abadamu baza bangisha inama bati ko tugiye gushaka tugenze gute ngo iryo zina rindisanisha n'uwo murimo nkora kubera ko Shangazi yari umuntu ufasha cyane abakobwa bagiye gusaka abadamu basatse bakabura amahoro cyangwa se bakagira ibibazo mu ngo zabo Shangazi ni umuntu ukomeye cyane rero iryo zina naho ngaho ryaturutse
urashaka ko mu kiganiro mwisanga tukwita dativa canke dukomeze na Shangazi
ntakibazo muranyite byo gushaka
reka tuvuge Shangazi dativa basi ego nuko rero
yavuga yombi ntakibazo
ego nuko rero hanyuma dusigurire umuntu yumvise rino jambo ku nshuro ya mbere uguca imyeyo ni ukuvuga iki bikogwa gute bigakogwa ryari
murakoze cyane guca imyeyo ubundi ntabwo wenda ari igikorwa kibayeho ubungubu ni igikorwa cya kera cy'umuco nyarwanda kuko ibindi mu Rwanda ngo ni umuco nyarwanda kandi washyirwagamo imbaraga cyane abantu benshi bakawukora abana b'abakobwa bagiye gushaka bakiri batoye ngo guhera ku myaka 12 kuzamura nta mukobwa wisigiye mu gihe cya kera utarabikoraga kubera ko wari umuco nyine wari umuco kandi uko bigenda bikorwa uko iminsi igenda iza uko iminsi igenda iza abana bagiye babyiyumvamo abantu bakuru bakagenda babaganiriza abasangazo bakabajyana ahantu mu rubohero bakabafasha bati batinyeyo gutya ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu ashobora kuba arimo kutwumva uvuga ati gutinyeyo ubundi ni ikinyeyo iyo ngiyo isanzwe bakubuza ni inyeyo bwoko ki kuko umuntu wese ashobora kubyibazaho hari igihe umuntu ashobora kuba atabizi kuko hari n'igihe abantu bambaza bati ese ubundi gutinyeyo ni ibiki ibyo bintu ni ibiki ni ukujya gutinyeyo kukubuza ni iki ariko ibyo bintu turabisobanura gutinyeyo ni igikorwa gikorerwa umwana w'umukobwa cyangwa se gikorwa n'umwana w'umukobwa n'umudamu birashoboka bitewe n'ikigeragezemo cyangwa se n'uburyo abintu igihe abimenyeye ni igikorwa gikorwa mu myanya ye ku myanya ye y'indangagitsina cyangwa ni ibice n'uduce tumwe tw'umubiri dukururwa tugakururwa hanyuma kugeza ku rwego nibura mu kigero nyine cyagenwe birumvikana wenda ntabwo nabona ko mbikubwiye ko ngo turakurura utwo tuntu utwo duce bikagera ku rwego nyine rwifunzwe cyangwa se rukenewe hanyuma umwana w'umukobwa asigaye kubikora nibura ari mu myaka guhera kuri 12 kuzamura muri 30 ubu noneho muri iki gihe wenda bishoboka ko abana batarimo kubyitabira cyane kuko umuco usa naho ugenda ucika ariko turimo turagenda tubigarura umuntu akaba yari wenda kujya kubona ukuntu umuntu arasatse ntibigeze abikora kubera ko atigeze abimenya icyo gihe barabikora nabo bitaza nubwo wenda umwana wa 12 aba atandukanye cyane n'umuntu mukuru kuko umwana wa 12 afite umubiri woroshye wabasha kuza byihuse umuntu mukuru yabikoze byose
shangazi dativa hama muri uko gukogota gukwega mukwega mukoresheje iki imiti iyo miti abaganga baremeza ko nta kibazo igira ku magara y'umwana w'umwigemi yabikoze cyane
ubundi iyo umwana w'umukobwa abikoze nta nubwo ari ngombwa imiti ntabwo ari ngombwa imiti iyo akiri mutoya umubiri we uba utoroshye cyane ahubwo imiti ikenerwa muri cya gihe umuntu yamaze gukura atarigeze abikora yo mu myaka 20-30 nubwo hakenerwa imiti iyo miti rero nabwo niyo kwitonderwa ntabwo ari imiti iyo ari yo yose ingaruka ku mwana w'umukobwa biba ari ibyo kwitonderwa rero ntabwo ari ugupfa gukoresha ibintu byose biboneye
iyo miti ikoreshwa kuri abo baba barengeje imyaka ni nk'iyahe iremewe n'ubuganga
ntabwo mbizi kuko njyewe ntabwo njyewe nyikoresha kuko hari igihe umuntu avuga ati bakoresha intobo abandi bati dukoresha ibi ariko ibyo byose ntabwo ntekereza ko bishobora kuba byiza kuko uko ugenda abikora bigendera muri iriya myanya ye bishobora kumugiraho ingaruka kuko hariya ni ahantu horoshye kandi hashobora kwitonderwa ntabwo ari ahantu hapfa kujya ibintu ibyo ari byo byose rero iyo bibaye byiza umwana akiri mutoya akoresha intoki ze bikaba byaza nta kibazo umukuru rero we umuntu akaba wenda yamurangira nk'amavuta ye nkabyo birumvikana ko ashobora kuyo nta ngaruka ashobora kugira ariko ibindi byose ibyo byakizo n'ubu ibiki ni ibintu bitari byiza
wowe uvuga ngo wowe nta miti ukoresha ni ukuvuga ko mu bo ufasha gukora uyu muco abakuru batarimo
abakuru barimo ariko umuti nkoresha nyine ari ayo mavuta y'inka nta bindi bindi biba birenze ariko ntabwo ari byiza kuba kuko ari benshi bajya bafata ayo mafu nibyo nakubwiraga ngo bafata ibyo byatsi kandi ibyo byatsi uko nari mu buryo gusobanurira ibintu bigenda byinjira mu gitsina bikaba byagira ingaruka ku mudamu cyangwa se ku mukobwa cyangwa uwo ari we wese niwe ubikoresheje rero njyewe mbasha kubimufasha nkamugira inama y'uko bikorwa najya nsaba kubimukorera nkabimukorera birashoboka ariko ntakoresheje ibintu by'ibyakazi
sinzi umuganga twigeze gukorana ikiganiro tugaruka ku ndwara zifatira mu mihimba zirondoka aranavuga yuko atari byiza ko abana babigeme bakoresha n'amasabuni iyo bariko bagira isuku imihimba zabo zirondoka ariko uravuze ko ushobora gukoresha amavuta y'inka ayo mavuta y'inka ntaheza ngo amutere indwara y'ama infection afatira
ayo mavuta y'inka nta kibazo nta ikibazo wenda no kuyoberwa kubikora akanirwa kubikora n'ubwo wenda kuba buryo bikorwa kuko nabyo ni ibintu by'ubuhanga wenda bikaba byamunanira kubikora ariko amavuta y'intangaruka na nkeya ushobora kugira kuko n'ubusanzwe umuntu arayisiga arayakoresha mu buryo bugiye butandukanye.
Umwana mutonya ushaka kuvuga ko batangura kubimukorera ku myaka ingahe ga dati?
Imyaka 12 ubwo umwana w'umukobwa atangira kubikora.
Hanyuma kuri iyo myaka 12 ingingo z'umubiri ziba zamaze gukomera ku buryo atakintu kindi gishobora kuzotuma twavuze nk'ibi bitandukanye za mutilation genitale aho baca ibihimba bimwe bimwe by'irondoka kugira ngo umwana w'umwigeme ntanifuze ntanifuze umugabo ntanifuze ntazo kwigera ryoherwa mugabo ariko ararangura amabanga y'abubatse bobo aho kuri iyo myaka 12 nta gahimba ushobora gukora ko kagazotuma agira ibibazo muri kazoza kiwe.
Oya aka handi hano ushobora gukora ngo habe ha mu gihe kuko ahufatwa abahanzi n'ubundi buhanzi kiretse habaye kuba umuntu yabimukorera ari umuntu utabizi akabimukorera nabi cyangwa se umwana nawe ubwe akaba yabikorera nabi kuko hari igihe abana benshi bajya baza bamubwira ati sangazi ubwo numvise ibyo gutinyiyo ariko sinzi ngo bigenda gute ndibuka rumwe nigeze kwakira bamubwira ati rwose umuseri yarambaje se wakoze warasiriye ndamwemerera ndavuga ngo narabikoze nta kibazo noneho wowe uzabanze ujye kwa sangazi noneho akurebere ukuntu biriyese cyangwa se uko bingana niba bigeze ku kigero se cyari yacyo umwana aje ikintu cyambabaje cyane kitantangaza nasanze nyine yarakuriye atagomba gukururwa urumva rero habayeho gukurura atagomba gukururwa ni ikibazo gikomeye ariko iyo uzi neza aho ugomba gufata nta ngaruka na nkeya bigira ku mwana w'umukobwa arakura neza umubiri w'ubu ukomeye nta kibazo gihari kandi bisaza neza nyine bikazamugirira
niko nuko rero Shangazi Dativa ntitwisangize ikiganiro twenyine twisangira ikiganiro n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bari ku migabane itandukanye reka tuje ku mirongo ya telefone tubakire hama bakubaze utubazo dutandukanye tukifuza yuko ni ikiganiro cy'amagara y'abantu mugabo mwumva byerekeye abapfasoni n'abigeme naho ufasha ngo n'abashinga nahe nabo baba bafite ibibazo bitandukanye nimba uri umwana w'umwigeme umupfasoni uri kurumviriza ijwi rya Amerika kuri kano kanya ukaba ufite ikibazo ushaka kubaza Shangazi Dativa urashobora kutubipa nitwe tukwihamagarira ni kuri guteranya 1 2 4 1 9 9 1 guteranya 1 2 4 1 9 9 1 turahera rero kuri Jean Marie wowe tukume ku murongo wa telefone Jean Marie ikadze uherereye uri muri Mozambique aravugwa makinga muri Mozambique
n'amahoro
uyo muco uvugwa mu Rwanda aho muri Mozambique urahaba
turawumva ariko gusa ntibyo nayishyize cyane byinshi nabyo mbiziranya nifuza gusaba inimero ndiwosangaze ko mbara ndamwumva cyane ariko ibyo nagomba kumubaza bituma imumbarize ubu nari nifuza inimero ziwe zonyine
hama izo nimero cyane
bo sinzi aricyo tuvugana ngo yatuvugana ariko mwumfashije ntabwo umusazi yari adakunze nawe no kwihangana nta ngora
naje reka tumubaze ko hari ikibazo afite kuzitanga Shangazi ngo urashobora gutanga nimero zawe kuri Jean Marie ari muri Mozambique
ngo nta kibazo nazimuha Jean Marie
0 7 8
0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0 7 8 0
gatanu
makumyabiri na gatanu
makumyabiri na gatanu zatuye 0 7 4 41 85 85
urakoze cyane Jean Marie nizo nyene kugira ngo ntidutware umwanya abashaka kwazi bazubira umusinyiza ngaho Mozambique ego Jean ego nyuma ya Jean Marie turakira turase Jean Baptiste Jean Baptiste Kaze
ikaze kujya Amerika
uherereye neza twara mutsitraza no kwirigo uherereye
mwe muri mu gitondo kuri mu Kigali mu Rwanda gutwekire ku isa 10:10 cy'umwingahe
nduga kwijamba kabazo kawe canke intererano kwa shangazi dative
de shangazi dative nawe namuramukije
yego nakwikirije
hanyuma umaze kutubwira kuri uyu muhango wo guca imyeyo ku bakobwa akorwaga mbere ubu ngubu nyine ukaba waracitse ariko nkaba numva ko wawugaruye muranyumva
ariko arakumva duga ku ijambo
hanyuma umunyamakuru yari yavuze no kuwa mu bihugu bifite umuhango wo guca izimwe mu myanya y'abakobwa cyangwa y'abagore ibyo wagira icyo bitubwira hanyuma nkaza kubaza utundi tubazo
ego
ushaka ko ikubwira kwiki
nabyo umuhango icyumara nyine urabona ko mu Rwanda ho nyine ni byo gucinya ibyakorwaga n'ubu ngubu bakaba ari kubikorera nyine igitsina gore mwavuze rero n'uwo muhango wo guca bimwe mu bimwe bice by'imyanya nyine myororokere sinzi nabyo niba hari icyo ababiziho dore yuko no muri Uganda muri iminsi yashize hari umuministre w'umugore wanabyanze yuko akabica nyine muri icyo gihugu sinzi niba hari icyo yaba abiziho kugira ngo nabyo agire icyo abitubwiraho akamaro kabyo wenda kuba bikora cyangwa se n'ubu bwabyo hanyuma dukomeze kuri umuhango wo mu Rwanda
shangazi
salamu
ego sinzi ko ari icyo kibazo ushobora kukimwishyurako
ego ubundi iki gikorwa ubundi turabanza tuba akamaro kacyo akamaro kacyo ku bagikora cyangwa uyu ni umwuga cyangwa se ni gikorwa hagamijwe ku kwishima mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ku basakanye abakera bo babikoraga mu buryo bwo kugira ngo bambare kubera ko nta myenda y'abagabo ariko muri iki gihe bikorwa nubwo wenda iki gihe nubwo batagezaga ngo bivuge bikorwa ubundi mu buryo bwo kugira ngo ari umugabo ari umugore bishimye rero abo bantu babica cyangwa se batabiha agaciro icya mbere ibyo ni ihohotera guhohotera umwana w'umukobwa cyangwa se w'umudamu ababica ni uko batazi akamaro kabyo buriya bamaze kumenya akamaro kabyo bamaze kumenya n'icyiza cyabyo ntabwo bashobora kubica rero nkaba ndimo gusaba abo bantu bahohotera abo bana b'abakobwa cyangwa se abadamu babatira imyanya kuko nanjye ndabyumva wenda ndabibona ariko njye ndabyumva ko ibyo bintu birimo gukorwa ntabwo bazi akamaro kabyo kuko ibi ni ibintu bikomeye cyane kandi mu by'ukuri wenda nkurikije abantu ngenda nakira batandukanye usanga ari ibintu bihawe agaciro cyane muri iki gihe ku buryo umugabo akubwira ati yewe biramfasha mu gihe umudamu wanjye ntabyo afite mbabari bukoreshere uko bishoboka ibintu biboneye kubera iki arangarira akambwira ati biramfasha mu gihe ndimo kubwira akambwira ati yawe nubwo afite dutoya byari byose wabyongera bikaba birebire kuko biramfasha mu gihe kiriya gikorwa cy'imibonano rero abakibye iyo myanya cyangwa se ababica ni abatazi akamaro kabo
Jean Baptiste ubundi ibyo twavuze byo guca ibyimba bimwe bimwe byirondoka ku bapfasoni bivugwa mu bihugu bimwe bya Afurika aho bigwiriye cyane hariho za Sudani hariho kera muri Eritrea barabikora cyane nubwo bavuga ngo biko birahera muri Ethiopia nuko bavuga yuko baba bashaka cyane babandanye bavuga yuko baba bashaka ariko umwana w'umwigeme utwo duhimba tumufasha umupfasoni utwo duhimba tumufasha kurangura amabanga yabubatse neza tuvanaho kugira ngo bashobore no kubarinda gukora imibonano mpuzabitsina bakiri
batoyego
hanyuma rero muri iyo mese ico cegeranyo nasomye nkitangura na gice ku masonga bavuga ko bigira ingaruka mbi ku magara yabo urumva hariho abakura bakaja kubaka iza ugasanga ico bita traumatisme barakigumanye n'ibindi yego
tugaruke kuri uyu muco wo mu Rwanda rero ubundi abakobwa nzi ko bawikoreraga mu gihe wenda babaga bagiye gushaka inkwi mu mashyamba atandukanye hanyuma ndagira ngo mbaze Shangazi kugira ngo atekereze kuza kuwukorera abakobwa batakiwukora yararebye asanga abagirana ibibazo mu bashakanye imibonano mpuzabitsina aricyo kibazo cyaba kibitera ahanini hanyuma araza kumbwira niba leta imwemerera yaramwemereye gukora uwo mwuga
urakoze cyane Jean Baptiste
ego
dativa mu kuvuga leta twumve n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yuko mwamukorana ngaho mu gihugu cy'u Rwanda wishure
Murakoze cyane.
Yego.
Ah, wenda mereye kuri cyo ambasade none aha ngaha. Ubundi nge wona guko na giye kwisanga nisanga abana benshi bari isanga. Ura de sangazi kugira inama ni gute watuye nyuma naho bagira ndi bikorwa gute na gutya bikorwa gute na gutya umudamu wasatse wenda kamwe akaza kambwira ati mu by'ukuri umugabo wanjye bimeze nabi arimo arambwira ko nse kuki waje sa tutaratsinye yo yakwitekereza agasanga wenda ntigeze agira yasenge ntigeze agira ajyanye na wabo mama we ntigeze abimubwira ngo yagera mu rugo rwe agahora n'izongorane zo kubibazwa n'umugabo noneho akaza akambaza iki ibintu byo gutinya ibintu bigiso nabizi ko mama ntabwiye amubwiye cyangwa se mama nta uriho urabona nk'ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda abana benshi babaye imfubyi babura babarera bavuga bakwitaho ugasanga umwana igihe ntabizi abo bana rero nubwo buryo nagiye mbona banyisangamo abantu n'abagore n'abadamu bose bakaza icyo nkora rero ni ukubagira inama nkababwira mu bikorwa gutya bikorwa gutya cyane cyane buryo inama nizo zabura kuko kubibwira umuntu akagenda akabyikorera nta kintu bitwaye kuko nta kintu kiba gikomeye kirimo barabikora rero kandi bikagenda neza kandi iyo umwana ahamagaye cyangwa se umudamu akambwira ati urugo rwanjye rwari rusenyutse umugabo yari yaranyirukanye niyo sinagiye nakira umugabo aho mu cyumba cye n'umudamu akaba mu cyumba cye kubera iyo mpamvu niyo sinagiye nakira umugabo yaramwirukanye ngo atugenda nyoko cyangwa se bene banyo gusinda bakugira inama bakubwira ibyo utigeze ukora umwana akaba uri yajya niyo ava akaza akansanga nkamubwira nti bikorwa gute ibyo uzabigenze gutya umwana akagenda akabikora nyuma akamumagara akambwira ati byagenze neza urugo rwanjye rumeze neza umugabo yarishimye icyo rero numva ari kintu nanjye kinshimisha cyane.
Hanyuma rero Gadati mukorana gute na leta barakwemereye gukora twumve n'ubushikiranganje bw'amagara abantu bw'ubuzima niko muvuga mu Kinyarwanda ngaho mu Rwanda nimba mukorana kuko urumva n'ikintu gishobora kuvuga ati kigakorwa nabi umwana w'umwigema ashobora kugira ibibazo bijyanye n'amagara yiwe.
Yego turakorana rwose nta kibazo.
Mugakorana gute?
Halo.
Mukorana gute?
Uko turakorana n'inzego za leta nta kibazo kuko tuba twaratubya ngombwa bihari nta kibazo.
Mbe wikorera he Gadati?
Ubishatse kubabwira cyo ntabwo ahanini ari twe tubikora nk'uko mugira inama ukamubwira uti genda ubikore gutya ubikore gutya akagenda akabikora cyangwa se n'umudamu akagenda akabyikorera ntabwo ahanini umuntu afata umwanya ngo arimo arabimukorera ahubwo icyo dukora ni inama inama inama.
Hanyuma ubikorera he? Ufise ibitaro? Ufise
ibitaro kuko ntabwo baza ngo mbibakorere kenshi ahubwo baraza nkabagira inama baraza bakansanga aho mba ndi nkorera mu mujyi nta kibazo.
Yego reka twakire na Jean Pierre ku yundi murongo wa telefone. Jean Pierre Ricardi,
murakoze cyane. Radio dukunda cyane ijwi rya Amerika.
Uherere he Gajambi?
Gajambi ndi mu murenge wa Fumbwe mu karere ka Rwamagana aho bita Intungamo.
Akabazo kawe kwa Shangazi Dative.
Cyane Shangazi, mbanje kumushimira kuko ureze cyane mu Rwanda cyane kuri uwo muco w'abadama mu gucimyenyo usanga umukobwa utaracimye kugira ngo niyo ashatse umugabo kugira ngo azabashe kubaka urugo rukomere biba ikibazo. Kuko njyewe ndafite urugero rw'umuntu washatse agahita asenya kubera icyo kibazo ko atari yaraciye imyeyo. Ndasanga rero rwose Shangazi kuko hari abantu benshi arimo kubakira kuko abenshi bakuze twebwe tuzi akamaro k'uwo muco nyarwanda wacu. Ubwo rero ni ukubishyigikira rwose ni byiza, gusa nagira ngo nanone mugere mugeye kuri kiriya muri biriya bihugu byo gukata biriya bice by'umubiri ni ikibazo, kuko uretse no kwangiza ubuzima bw'abo bantu urumva baba batakaje kamwe mu duce tw'umubiri wabo. Kandi uko nabikurikiranye nubwo ntabonye amafoto neza kuri interineti, nabonye kiriya gice bakata ari kimwe mu bituma noneho byashyize mu kurangura ariya mabanga yabubatse ari kimwe mu bice bituma kunezerwa bibaho kandi akaba ari cyo bakora.
Rero
uwo muntu niba atakaje urwo rugingo urumva abagize uretse no gusembya abagize n'ikibazo cyo kuzanizerwa muri kiriya gihe cy'amabanga y'abashakanye. Usanga rero biriya byo nibyo kwamaganwa, nubwo umuco wacu wo utandumva bitandukanye cyane kuko twebwe huriya muco wacu n'uwa bariya muri biriya bihugu ndumva bihabanye cyane. Gusa Shangazi reka tumushimire tunamushyigikire akomereze aho ngaho, kuko nzi neza yuko ibyo bintu harimo gukora hari benshi bibasha gufasha kuko iyo leta agasanga izo nzira taraziciyemo bibasha kumusenyera urugo kandi yari agiye kubaka nk'abandi ugasanga nta bashigara ibyo byishimo birabuze ndetse n'umutekano mu rugo rwe urabuze ugasanga bisenyeye abantu
urakoze ugira umunsi mwiza Jean Pierre
Nani.
Ego hari uwo duse ku murongo wa telefone atashimye ko uvuga akazina yasabye ko tumwita Kadafi Kadafi kazi Kadafi Kadafi uratwumva Kadafi yagiye none ga shangazi dativa hambavu y'ivyo bavuga ngo urumva uyo mfaso ni azo kubaka urugo rwiwe azogira iki hacyo bifasha bindi mu vyerekeye amagara y'umuntu
Sabwe? Hello.
Ni hari ico bindi bifasha hambavu yo kuvuga ngo uyu mufasoni cyangwa umwigeme iyo aciye myeyo biramufasha mu kurangura amabanga yabubatse bigafasha n'uwo baba bari kumwe hari kindi yindi ikindi ciza kirimo kuvyerekeye amagara y'umufasoni cyangwa y'umwigeme
icya mbere ni icyo ngicyo kuko ahanini umukobwa cyangwa se umudamu abikora mu buryo bwo kugira ngo ashimise uwo bazashakana cyangwa se uwo bashakanye kandi nawe ubwe bimushimise ikindi bituma bikorwa nyine ni uko ari umuco nyarwanda ni umuco nyarwanda usanga umukobwa utarabikoze namwita usanga niba ari umuco nyarwanda bikorwa nk'umuco nyarwanda ariko ahanini bikakorwa hagendewe mu gukora mu gusinisa uwo basakanye mu kwishima muri kiriya gikorwa kuko abenshi batabikoze abana b'abakobwa n'abadamu n'ijambo nayo yabwiyeho ni gusanga nubwo wenda hariho n'abandi n'abasenya ku zindi mpamvu kuko icyo ngicyo ntabwo twavuga ko ari cyo gisenya ngo gusa ariko ahanini ukurikije wenda abagenda banganiriza usanga nk'umukobwa utarabikoze niba afite fiyanse akavuga ati tujye kuzabana wenda mu gihe kizaza mu kwezi gutaha cyangwa se mu mwaka uzaza abanza kumubaza ikigihe ese watibimye umukobwa niba azi ubwenge ahita avuga ati reka nibwirize niba atarigeze abikora bigaragara ko rero gishimisha uwo bashakanye ndetse nawe ubwe numva aricyo gifite imbaraga cyane kuri njye
reka hariho akabazo baturungikiye kuri telefone turakakubaza mu kanya mbwa tubanze twakire Eric yari ikikaze
kaza cyane
uherereye
ndi Kigali mu Rwanda ko cyitwa kirokagaramo
akabazo kawe cankererana
okay ndawanje gusuhuza umutumirwa
arakumva
yego
se ibyo ira ura muhanga se cyo tujya tuhumva mu bice binini bya Afrika cyane cyane y'Uburasirazuba muri za Tanzania cyangwa za Kenya twumva uburyo babikoramo hari igihe bibabaza abakobwa cyangwa se bikababangamira mu mikurire yabo abanyarwanda ni uwuhe mwihariko wo kubikora kugira ngo bidakomeza kubangamira abangavu bari kubyiruka ubu ngubu cyane ko mu minsi yashizeho mu gihe cyajangiye abakobwa aribo babyikoreraga ku giti cyabo
uri kuvuga yuko ariho abavuga ko bibababaza
cyane ko nko mu bihugu bya Zaharabu akenshi tubyumva babikorewe kumva niyitwa rubozi
ariko uhava utandukanya ibyo gukata ibihimba bimwe bimwe byirondoka hamwe n'ivyo byo by'imyeyo kurumva itandukaniraho rire
ndabizi cyane ko mu minsi yashize nko hambere abakobwa babikoraga bari hamwe buri wese akabasha gufasha undi ese nk'ubu ngubu umukobwa ukuze cyangwa se ukiri mutoya bahurirahe mu gukora ibyo bintu byo guca imyeyo uwo muhanga
urakoze ugira umunsi mwiza
aho murakoze by'Amerika
ego duga ku ijambo dative
icyo nshaka kumubwira ni uko wenda yaravuze ngo ibintu by'ihohoterwa ibi ni ibintu bikorwa ntabwo umuntu umufata ku ngufu ntabwo umufata ku ngufu ngo ajye kubimukora ni ibintu bikorwa na nyirabyo akabikora yabishatse ikindi kandi akabanza kumenya icyiza cyabyo kuko upfa kubikora atazi n'icyiza cyabyo n'akamaro kabyo nibyo nyine twakwita ihohoterwa yakagombye kubanza kumenya ese ibintu ngiye kubikora bizamfata iki ibintu bizamara icyo tuzasakara ikindi cyo kuvuga ngo habaho kubabara urumva byanze bikunze kugira ngo ufate umubiri uwukurure uzagere ku rwego mba wowe wifuze cyangwa se ku rugero runaka mu bihe bya mbere mu minsi mike ya mbere arababara ariko kubera ko abazi ikintu ashaka abazi icyo yifuza aremera agasinyiriza agasinyiriza akabikora 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 bikagira ngo bikaza iyo amaze kubona aho gufata numva nta kindi kiba gisigaye ikigorana ni mu biza ya mbere mu kimweru cya mbere ubwo aba arimo kubabara ariko nta wumufata ku mufungo yimukora ibintu ku itegeko
hanyuma iyo kuko wanavuze wowe uko ariyo n'abashinga ntaye bahora baza kukwitura bakavuga yuko bafite ibibazo bitandukanye ico gihe hari igihe usanga ibyo bibazo bafise bijanye n'amagara yabo ubuzima bwabo batuma badashobora kurangura amabanga y'abubatsi harabusanga bivanye n'uko abapfasoni babo bataba bararikoze niko mvuga ko tuvugana dutegura ikiganiro mbari ko hari n'igihe ufasha abashinga ntahe bafise ikibazo cyo kutarangura neza amabanga y'abubatsi hari igihe usanga muri abo baza bakwitura kubwira ko bafite ibyo bibazo harimwo ikibituma yuko asaba fasoni batakoze uyo muco
yego abenshi usanga baba bafite icyo kibazo kuko nubwo wenda n'abadamu bangisha inama ariko n'abagabo akenshi bakunda kumpamagara kandi yatisangaze bashaka ko umusasiriza undi mudamu ukamugira inama ukamubwira uburyo ibi bintu bikorwa kuko ahanini abarwaniza muri atimba munumva bitagenda neza ntabwo bigenda neza kubera ko ibintu ntabwo umudamu yigeze abikora kandi ibyo atarabikoze bimbangamiye ni ibintu rwose mu gihe atazabikora ashobora kuzanamuta baramwereza bakambwira asa no kuzamuta akajya kubishaka ahandi birashoboka benshi bajya bajya kubishaka ahandi abona umudamu ameze gutenda yaratsimbara yavuga ati mbere ntabyo nzakora akamuta akagenda muta akamuta mu ibanga akagenda bishaka ahandi akabikora ahandi kubera ko wa mudamu nyine atigeze agira gute atigeze abikora ibyo rero ni ibintu bibangama cyane bibangama mu bijyanye noneho byo kubaka urugo kw'abashakanye bibangamira cyane cyane abagabo abagore wenda bumva nta kibazo bakavuga ati ufundi ibintu bimaze iki n'iki ariko iyo amaze kubikora nibwo abona icyiza cyane abagabo rero bajya bahamagara benshi cyane mu gusiga
mbega
bigiye kunsenyera bigiye kunsenyera asanga azi gukora
ubona ari mvuze yaturungikiye aka mesaje kiwe kuri telefone yadusabye kutagasoma sinzi impamvu yisubiye ko ariko n'uburenganzira bwiwe cyose byose n'imana ikaze twaramutse uherereye ga byose
mereye mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenya aho bita ku Rutabo
akabazo kawe
bo hari icyo numvishe mu byo Shangazi Dativa yabashije gusobanura yasobanuye ko kera uwo muco wakorwaga kugira ngo kubera abantu batambaraga ari ukugira ngo ubafashe kwambara bakikwiza byatumye ntekereza ko rero uwo muco wari ufite imimaro ibiri hari ukuba wanoza imibonano mpuzabitsina abayikora bakamererwa neza hari no kuba barawukoraga kugira ngo babashe kwambara hatekerezwa mise yena ndabona ko impamvu wenda uwo muco usa naho wagiye ugenza amaguru make cyangwa se wagiye ushaka gucika aho si uko abantu b'ubu bambara noneho bakaba barabonye ko uwo muco utagikenewe wenda kubera baba bambaye bakikwiza n'undi ntacyo biba birababangamiraho akaba ari byo bari barahaye agaciro kuruta uko wenda bibafasha mu kuryoshya imibonano mbo noneho ikindi namubaza aza kudusobanurira yabikoreye umuntu fagitire iringaniki
bikaraza kutwishura twumvirize urakoze cyane ego dativa atubaze twiwe watwumvise nabaje muri bikoreye umuntu fagitire iringaniki
ayitangira abazize ngo bavuga ko abakera babikoraga mu buryo bwo kwambara ubungubu noneho akaba impamvu batakibikora ari uko babona imyenda yo kwambara ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko impamvu wenda ubungubu umuco usa naho wari waracitse cyangwa se wacitse ni uko cyane turareba ku mateka yabaye muri iki gihugu abantu bakuru bari babizi ababikoraga babikoreraga abana babo bagiye ariko abari yarasenge bari abana babigaga abo bose twabyo tubavuga rero uko abana babirera uko abana bagira mu buzima bukakaye bukomeye umwana akavuka nta byagatagukira nta nyina wabo nta nyirasenge ndetse nta muntu wo kubimubwira uhari hanyuma wenda yagira ingorane ndabwo ari ingorane agasatuza mu bindi bintu wenda afite kuba bimenye umwaka wiwe ubimubwira ibyo biba byiza cyane burya y'umugabo ndabwira abadamu niba ugize amahirwe ukumva umugabo abikubwiye bakubwira ati ibintu uzabikore nta kibazo zabikore nta kibazo ni amahirwe akomeye kuko ntabwo yigeze abona umuntu ubimubwira ntiyigeze abona umugira izo nama rero ntabwo abo ubungubu kuba byarasetse ntabwo ari uko imyenda yabonetse yo kwambara ntabwo ariyo mpamvu ahubwo ni uko abantu bagiye basa naho abari babizi cyangwa se abakuru bagiye basa naho kubabura batugira inama hanyuma bigasa naho bitakaze imbaraga ariko ubu turimo turabigarura tugira abana inama tubabwira ibikorwa bityo mu gisirikare ko igisirikare rero ntabwo numva inama ntabwo zimeze yari mu buyambazire mu giciro nangaho ndavuga nti inama ntabwo zishyurwa
inama ntizishyurwa ni ukuvuga ko ubikora kwa gusa
ni ukumugira inama akagenda akabikora nta kibazo
nta mafaranga waka baje kugusaba kubibakorera
nasize ko akenshi nkunda kubagira inama bakagenda bakabyikorera kereka umuntu asabye ati wamfashije ukabihorera
iyo rero ari umusaba
icyo gihe turavugana nta kibazo ataje kuvugana niba ari umudamu
hanyuma hariho ubajije ngo abahora bavuga yuko ngo bishobora no gutuma bikingira indwara zimwe zimwe zifatira mu himba byirondoka ako kantu niko gadative
bikingira
indwara zifatira mu himba byirondoka
ntabwo ariko kuko amayinfekisiyo ahanini ndabizi ko yandurira mu bintu byari amayinfekisiyo nkeya amapiyanete amayinfekisiyo ibintu nk'ibyo kambara imyenda w'imbere ndo utanditse ahantu hari inkunga ibintu nk'ibyo rero ntekereza ko ntabwo birinda umwanda ntabwo birinda kuba umwanda
yakwinjiramo ikintu cyose kiza gikora ku mubiri gishobora kugira ingaruka ku bivanye n'umubiri w'umuntu uratoboza ugutwi cyangwa umwana ukamutoborera ugutwi ugasanga ugutwi kwe kurabyimbye ubundi ntikwabyimbye hariho icyo twita mu rurimi rw'igifaransa complication ingorane zishobora kuba iyo habaye ikintu cyose kibaye ku mubiri w'umuntu muri ibyo onye icyo kintu kirashika hari abo urumva byabaye ko habaye utugorane nyuma yo kubikora
wenda abo nigeze kumva cyangwa se bagize kubwaniriza n'abakozi bakuriye ahatagomba gukururwa barahakuriye nyine harabyimba habyimbye mbabwira ko bajya kwa muganga bakwiye nyine ahatarabugenewe niho bakuriye ariko ahabugenewe nta ngaruka na zeze
biroroshye kubwira umuntu ngo ahagenewe n'ingaha ahatagenewe n'ingaha nk'abo ugira inama ku matelefoni
ubungubu
ndi kuvuga yego n'ubu kumbere ko ari bumva bumenya uko bigenda nimba nta atakibazo kigutwaye
umuntu wakenera kumenya wenda uko bikorwa cyangwa se naho
ntego tuzafise Emmanuel ku yundi murongo wa telefone Emmanuel ikaze ikaze uherereye he gahemano
ni Ndayisenga Emmanuel ndi i Kigali mu Rwanda bo mbanje kubashimira
yego ndakumva
hanyuma ikibazo nashakaga kumubaza ese ko mbona abakobwa b'iki gihe benshi ibintu nk'ibyo ngibyo baba batari kubyumva neza bitewe n'uko bamwe baba bahari bari ku mashuri abandi bari mu bundi buzi runaka ese ibyo bintu yaba afite nk'ahantu runaka yaba agenda noneho abo bakobwa nyine akaba ari nk'ahantu agenda basanga akababwira cyangwa se afasha uw'umusanze kandi ari ikibazo tubona mu Rwanda kubera ko wari umuco wa kera none waracitse ubu ngubu benshi ntabwo bakiri nabitekereje se ni izihe ngamba yafata ni ubuhe bufasha afite ku buryo yazagera ku bari benshi nyine kugira ngo uwo muco bongere bawukore nk'uko wakorwaga kera ikibazo nacyo nabazaga ese mwazadutumirira nana nk'umutumirwa w'umurundi kugira ngo twumve naho niba icyo gikorwa bagikora nk'uko abanyarwanda bo tugikora abanyarwanda bacu bagikora cyangwa se nabo bafite ubundi buryo babikora ibibazo byanjye nari mfite byareje ngibyo murakoze k'umumwanya
urakoze kuri ico c'umutumirwa ku ruhande rw'Uburundi hariho ibice bimwe by'igihugu bikogwamwo Emmanuel urakoze ugira umunsi mwiza tuzogerageza turabe ko dushobora kuronka ubikora nka dativa bakwiye kwemera kuza kudusigurira nawe akavuga uko abigenza ngaho mu Burundi reka tuzogerageza ugira umunsi mwiza ego dativa akabazo kawe ka Emmanuel
Emmanuel yavuze ko abana b'abakobwa muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe batabyumva batabikozwa harimo kumbaza ingamba zifite zo kugira ngo abana b'abakobwa bazimiye ugerageza kubisuka ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babonemere zanjye abana benshi bazaaabadamu gutyo ikindi kandi aba bakobwa ntabwo babarengana kuko natangiye mbabwira ko batigeze bagirwa inama ntawigeze abicaza kuko ntabwo ari umuntu ushobora gufata gutya ngo bimubwire ngo kufata gutya ngo kurira bakurura kuri ubu gito niba umwana bisaba ko wanduka mu isaza ukamubwira icyiza cyane iyo yamaze kubyumva byanditse ku mbere arabikora rero impamvu abo bana bandi bavuga ati si ibyo bintu bimaze iki byatera ni umuco wa kera byakorwaga n'abakera ndetse ukabona ntabwo babikozwa nako bataganiriza badafite aba baganiriza ngo babwire ikiza cyane habonetse uburyo bwo kubaganiriza umuntu akababa hafi kugira ngo abamaze iminsi barizira basanga bakuganira bamaze kubyumva rero ajya no kuza ageze yamaze kubyumva yamaze kumva ikiza cyabyo akazambwira ati noneho ngira inama
ego turafite Louis Michel kuri undi murongo wa telefone ni Louis uratwumva
ego ndabumva
akabazo kawe uherereye he
herereye mu Kirundo mu Burundi
mu Kirundo mu Burundi haravugwa makenga ho mu Kirundo mu Burundi
yani hano haravugwa meza twiteguriye amatora neza
kwa gucana cyane amwe kwa araheze
ta kwala hete kweri butwayo ne dinyine tubanye n'abanyagihugu neza nyene ego
nuko rera akabazo kawe Louis
akabazo je mfite none ibyo abakobwa bagirira ntangaruka mbi bifite
kandi ngaho mu Kirundo utwumva gute wewe
eta umva kuri radio FM mukubera twegereye mu Rwanda twumvira ku murongo wa mu Rwanda
lindira rero yesho kuri telefone ya kuri FM uri kuratwumvira ko
ego
urakoze
ego nana murasaze
ego dativa wumvise akabazo ka Louis mu Kirundo ngo ntangaruka nimwe mbishora kubamo
iyo ntangaruka rwose igihe cyose byakozwe neza byakozwe uburyo bigomba gukorwa ntangaruka na nkeya bishobora kugira habe na nkeya
rwose
n'igihe kandi ndabizi
Louis Michel nawe nyine turi kumwe kuri undi murongo wa telefone Louis Michel ikaze ndaho ndashima ni gute nawe
byari byiza mukunda kumbwira ngo singanga adresse Louis Michel ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi
yashaka kandi uno munsi uratelefonye ngira ngo ni gake udutelefone utatubwira ngo urababaye uno munsi uraryohe muri ino minsi uri mu minsi yo guhembuka
Ndi mwese itangira umwaka mbega mirongo icyenda ku ijana ndishimye kuko ntawe wakwishima bigize mu kwijana
reka tukwifurize yuko uzoguma gutyo nyine baravuze yuko iyo uryoherwa kenshi binashobora no gutuma uramba
urakoze cyane Diane
nuko rero akabazo kuri shangazi dativa canke intererano
kawazo mfite diranye hari umuntu negize kumva wahanze wabuze kumbare ukire mukerwa yaravuze ngo Rome enego mari greke la societe locale
umuntu ubundi
yavuze ku isano hanyuma reka nkomeze hari ukuntu umuntu aravuka rero tuvuga ko yari imwe n'imana ikamushyira hariya ahantu akaba amezi icyenda cyangwa icumi akavuka akaza yuzuye ariko kandi njyewe ngende ku myaka mirongo irindwi hano 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 ndakubwira nk'umuntu w'imana usibye no kuba naramubonye ibyo bintu biba bishobora kuba byarabaho kera muri antikite nibwo numvaga ngo sinabisubiramo ibyo bintu kera kugeza ubu ngubu umubwira uko ungana ntabwo ibyo bisindi n'aha ngaha ntaho ahubwo batubwiye ibintu byo gusiramura batwereka impamvu yo gusiramura buri wese ajya kwisiramuza azi impamvu nta gahato ntacyo ariko si koko kera bintu koko kugira ngo ufate umwigeme ugire ikintu umukoreraho aho ya bintu ntabwo kaba ari ukumwimukira none se ukuntu aba yaravutse reka njye gufata umuntu inyamaswa iravuka uko ivutse ikabaho igakura ikabyara ikorora ese umuntu niwe uvuka nabi ku buryo bagomba kumukorera iri ngiri ngo azakunde azaryoherwe azamera biyani icyo ni icya mbere akabazo ka kabiri mbaza umutumye ndabaza imbega ye ko numva nawe uriwo muri iki gihe cya none ibyo bintu naba kera babikwigishije wabyize mu ishuri wabikuye hehe ibibazo byanjye ni ibyo ngibyo ndagushimiye diane ndagushimiye nawe wa mutumirwa
urakoze rwimishe mu yandi majambo ngende mfashe yuko wowe uyu muco utawushigikiye na gato rwimishe
rwose ntabwo wimishigikiye na mba
urakoze ugire umunsi mwiza ariko reka duhe akanya shangazi dativa ku ishuri ugire umunsi mwiza uratangwe kudusakuriza
ahubwo diane uwazanye uratubwira ati nabonye ikintu gikuraho ebola akaza atubwira ati umaze imyaka mirongo
urakoze reka sawa Dowi Michelle ni telefone yawe ikira vuga nabi cyane rwose hariho induru nyinshi mu tubabarira Shangazi Dativa amakenga kuri Michelle wayumvise ngo ntabyashigikira impamvu ya zivuze sinzi ko hari icyo ufise umwishura yanabajije nakabaza ati iyo wabikuye wabyigiye hewe
nubwo wenda ntamwumvaga neza ariko ari bimwe nagiye numva arakoze cyane ni uburenganzira bwe buriya kumva ko abishyigikiye kuko nta mpamvu yo kubimuhatira tekereza ko numva hari akantu gato yavuze ngo gufata umwana w'umukobwa ukabimukorera ubumuhohote nta muntu ushobora kubikorwa ku ngufu nta muntu ufatwa ku ngufu ngo abikorerwe umuntu niwe wihitiramo akavuga ati ibintu ngiye kubikora kubera impamvu runaka kubera icyiza cyabyo rero kuba atabyumva rwose pe nta kibazo abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe gusa arabajije ati se bihe byagenze gute ni ibintu ubundi nababwiye ko natangiye kuganwa n'abana b'abakobwa hari ukuntu umuntu abaho akisanga ari umuntu afite impano niko navuga impano yo kujya inama yo gufasha abantu aba ngo ni inama ni impano y'imana imana yampaye niko navuga kuko impamvu wenda mbivuga gutyo ni uko nababwiye ko nagiye inganwa n'abakobwa benshi abadamu mbwira ati umuntu n'ikibazo kuko wa mugana wawe ntabwo wumva ibintu kimwe umuntu ashaka kuvuga ati umwana w'umukobwa avuga ati ibintu ngiye ntabyo nzakora nta mpamvu yo kubikora ntige ariko yamara gushaka umugabo avuga ati ibintu kuko itabikoze ugasanga bibaye impagarara mu rugo rwe ibyo bikamukuye nko kuba ati reka ngiye kubikora kugira ngo urugo rwanjye rwubakike rero ibi nta kindi tubikorera izi nama nta kindi tuzitangira no kugira ngo ingo zigire umutekano niba habayeho imvururu cyangwa se gutandukana amadivorce wajya kureba by'ukuri wacukumbura ugasanga biraturuka kuri iki kintu
abantu baratandukanye kubera iki kintu nta mpamvu yo kutagira inama abantu bakabikora kandi nta cyaha kirimo nta n'iki kirimo
mbega hariho dutegura kino kiganiro n'uwavuze ko hariho n'umusenyeri yigeze kubyandika ko igitabo ku buryo burambuye ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ariko none gashangazi dativa abavuge nabo yuko bishobora no gutuma haravugwa ngaho mu Rwanda kibazo cimba inda zisama zitipfuje ku bana bakiri batonya byo byo ntibishobora kuba bica bihamagarira umwana kuja mu vyatararekurirwa gukora ugasanga giye muri ubwo busambanyi hakiri kare
oya nta nge nta hantu biba bihuriye se nta hantu bihurira kuko bikorwa nta hantu bihurira no kuba yagira marari cyangwa se gutekereza gukora umwana kuko kuba bikora ntabwo bituma agira ubushake cyangwa se ibyifuzo cyangwa se ibitekerezo byo kujya gukora imibonano mpuzabitsina nta hantu biba bihuriye abaye atwaye iyo nda cyangwa se abaye afite iyo ngeso y'ubusambanyi akaba yatwara iyo nda yaba ari ku giti cyangwa se ni ukuntu ateye cyangwa se ingeso yifitiye ariko ibyo nta hantu bihuriye
cyose na Laurent ku yundi murongo wa telefone Laurent
miro Diane
nitwa ni mwiriwe nawe bite
bisa kabisa
uherereye
bereye mu nkambi Mahama mu Rwanda y'Abarundi kabisa
haravugwa amakingaho Mahama
haravugwa neza kabisa nta kibazo abungu muri iminsi dufite akazuba kabisa kaza kari kwaka nta kibazo
nta myiteguro yo kuja gutora mufise
ese nayo kabisa ngo twumvise ngo zatanzanye ngo muzitangane ngo zozigiye gutahago twebwe nuko sinzi ikibazo batatwitaho kabisa sinzi ubwo nitwa sinzi kuba batwereze n'ahantu tugatora kabisa mu nkambi
hanyuma rero akabazo kawe
akabazo kanjye rero mvise ye namubaza atese ibyo bintu baba ko numva ngo babikora n'abagabo bakifungisha muntu ariko hano mu nkambi abantu b'abagabo nabo bakunda kwitaho twamenya impamvu ibo bohereza abagore ngo abagore nibo barushe nibo bajya muri izo bintu byo kucungisha burundu
ariko Laurent turi mu kiganiro kimwe nawe uri kuvuga ibyo gufunga burundu ariko twe twari tubiri mu byo guca imyeri ni ibintu bibiri bitandukanye reka tugutumire kuko umwanya uri kuratujyana uze gucumbiza cyose kuri wezi tata kaburungu radiyo cove wa kaburungu komu uza kuja handitse muri isanga
yego ndaje
ndareba yego cyose bireme ku yindi murongo wa telefone bireme ikaze bireme uratwumva
ndabumva neza cyane
aho uherereye ni he
ndi Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda muri vire ya Byangabo
akabazo kawe kwa shangazi dative
ngewe icyo nagarukaho ni ukuvuga ngo kwa kira cyose cy'inda zitategurwa zitegwa abangavu aribo abapatoni iyo mbona umutukwe cyangwa se icyakorwa yuko bari abantu babatera inda
John nawe bireme nawe we ugiye mu byo tutariko turavugana ko n'ukuri bireme uratwumva yagiye John wewe uratwumva dusabe abari ko baratwumviriza cyuko turagaruka kuri uno muco mu gihugu cy'u Rwanda wo kubita guca imyeyo tukanabiroranisha ku magara y'abapfasi n'abigeme kuko murazi yuko ku munsi wa gatatu ari umunsi w'abatwa mu kiganiro tugaruka ku magara y'abantu turafise John ku murongo wa telefone wa turi kumwe ga John
ndabumva cyane makuru mahoro cyane
ni sawa uherereye he
cewe ndi mu gihugu cya Finland mu Europe muri Europe
muri Finland haravugwa make
muri Finland turaho turashima ubukonje gusa naho uri ko buragabanuka
ariko baravuga ko Iburaya mutakanye cyane nkuko byari bisanzwe mu myaka ya hehe
ya ubu biriko biragabanuka bukebuke ubu biragabanuka bikaze cyane nka kera
nuko rero akabazo kawe kwa shangazi dative twagutumiriye
yego murakoze cyane ndamusuhuza nawe nyene akabazo kanje niko mbaza kubyerekeye uwo muco nyarwanda ni kubyerekeye urabona cyane aravuga ku ruhande rw'abakobwa bigeme ariko nagumye niyumvira ku ruhande rw'abashaka kurongora imisore cyangwa abagabo bashaka kurongora n'abagabo bararongora babiri batatu hari igihe ashaka kurongora mugabo ugasanga ibyo asanze mu rugo nkuko abivuga yuko washimisha umugabo n'ibindi mugabo ugasanga ujya umugabo na warongoye ntabishima icyo gihe ntangaruka bizana hoho nimba bari agerageza kugaruka mu muco nyarwanda kuba nababigeme mbe no kubana b'abahungu kuko yatubwiye ko ari umuco wa kera ahubwo ntacyo bazi n'abana b'abahungu baragerageza kubigisha kugira ngo niyo basanga nk'iyo mico batazi ntibizahave bizana ikibazo mu rugo nk'uko bizana ikibazo kuwabishaka agasaka se ko bimeze ikibazo cyane cyane icyo murakoze
urakoze cyane rwose ubwira umunsi mwiza ngaho muri Finland John
okay murakoze namwe naho mubwira umunsi mwiza
yego Shanga Didative wumvise akabazo ka John muri Finland ariko aravuga ati abana b'abahungu murabibigisha nabo bakabimenya hama yagarutse no kukanzi kabaza ati mubivuga ku bana b'abakobwa hashitse igihe uyu mwana w'umukobwa akagenda kubaka akubakana n'umugabo atabikeneye reka ndamuhindurikiza akabazo birakunda yuko iyo yamaze kuziyomyeyo isubira inyuma ku buryo nimba hari kibazo kibaye akagenda kubaka n'umushinga ntatabikeneye bitazomusamburira ahubwo
warumbazije ngo tugize abana b'abahungu ariko wenda natangiye mbabwira ko impamvu yatumye ntangira kugira inama abana b'abakobwa ni umwana w'umukobwa yageraga mu rugo bitari byatangira no kuvugwa tutaratangira no kubyigisha no kugira ngo tugasanga abana b'abahungu barabizi baba bazi umuco bafite abo bagiye baganira nabo bakababwira bati uyu mukobwa yakoze gutya na gutya bigenda neza hanyuma umwana w'umuhungu akaba abizi wa mukobwa we atabizi noneho uwo mukobwa yagerayo agasanga umusore yiteguye byabwiye kugeza ko nta mukobwa w'umunyarwanda akazi sarakoze ibyo bintu saratinyeyo yagira agasanga ntabyigeze akora rero aho ngaho ntagaruko biba byarigishijwe cyangwa se byarabwiwe abo basore ngo babikunde ahubwo baba babizi ahubwo noneho bashaka abo bakobwa batabifite ugasanga n'ikibazo ikindi kibazo yambajije uramutse yagiye agasanga biriho atabikunda se bibasha gusubiranya uko ntekereza ndetse n'abantu maze kuganira nabo nta muntu nta gitsina gabo cyangwa se umwana w'umuhungu bajya banganyire bivuga ngo iyo amusasa agasanga biriho wenda abaye atabikunda birashoboka ntabwo mbizi nta kibazo bimutera kuko nta kintu na kimwe bimubangamira we ikibi ni uko yagenda ahubwo agasanga atarabikoze akamenya kubikora nyuma wenda bizamufata n'igihe kirekire ariko kuba atabikunda byo ntabonari numva bavuga ko batabikunda
hanyuma ntibyigera bisubira inyuma iyo bimaze kuza iyo umu
abenshi ni ababikunda abo maze kuganira nabo nk'uko ko nakira abantu benshi barabikunda cyane
nuko rero Shanga Didative turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro cyacu cuno munsi tunabashimira ku mwanya mwaduhaye impanuro akajambo mwubwira abantu kuri uyu muco tubiruranisha no ku magara y'umuntu mfasane n'umwigeme n'akahe
inama nagira cyane cyane abana b'abakobwa nkurikije abagenda nakira bafite ibibazo cyane cyane abadamu basatse batangije babikora kuko iyo umudamu aza arimo kurira avuga ati rwo rwanjye rusenyutse mpita mbona noneho ishusho y'indi mukuru imeze ku batarabikoze wakwakira umwe wakwakira abanga babona benshi bo guhamagara bati ibintu birasenyutse bimeze nabi bimeze nabi umugabo arimo arambwira gutya bumva ko ari ikibazo kiri rusange nagira inama abana b'abakobwa kwegera abantu bakuru bakabagira babizi batekereza ko babizi bakabagira inama bagakora uyu muti kuko niba agiye yitegeye ko agiye gushaka umugabo ko agiye kugenda neza kubaka bikagenda neza ejo yarangiza akabona baratandukanye akeza akanamubwira ati impamvu dutandukanye ni uko utigeze ukorera uyu muco ni uko utigeze ukeneza bitegereza ko aba yarabikoze byamufasha cyane kuri uyu muco yagenda atabifite abantu babwira ni uko bagerageza kuyikora batabishoboye bakaba bampamagara birashoboka bagira inama uko bikorwa hari abajya bavuga ati twe ko turi wenda mu
murakoze cyane rwose Dativa Mukamana batazira Shangazi yakoze na Facile Gebe wigiranije amajwi hamwe na Renier Diego bari kumwe mu hinga bw'ivyuma na Didiane nari Diane ni nahazwe ku izina ry'abagenzi bandi ndabashimiye ko mwatwumvirije naho ubutaha.
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'Uburundi yabaye
Mananya kumviriza ijwi rya Amerika.